habla osito osito hanki amanka kurabo kurabo ada habla osito osito hanki amanka kurabo kurabo el paula hadiga sidayo wanna adiga harsade hubal hubal nafta kuchal alda dumare Paula hadiga sidayo wanna adiga harsade hubal hubal nafta kuchal alda dumare haygo oran wax idarana waqii lamute nolosha adiga hantiye ankaaga kusoon ina qoomida kunasto leila himalada rachada chadeida diste leila heliya ina qoomida kunasto leila himalada rachada chadeida diste leila leila ada habla ugu sito leila gumar ugu horeyo leila maan ku helano leila Hab ko sode my lord Leila ada habla ugu sito Leila gumar ugu horeyo Leila ma aan ku helano Leila hab ko sode my lord Hana shada qalbigayga iyo dareenka adahaaga Had iya chair ana kuchal halda dumare Hana shada qalbigayga iyo dareenka adahaaga Had iya chair ana kuchal halda dumare Hoba mira maaliyo iga ho aashaq hele Niyada adiga hantiye ankaaga kusoon ina qoomida kunasto leila hamigi yora chadara chadayda diste leila heliya ina qoomida kunasto leila hamigi yora chadara chadayda diste leila leila ada habla ugu sito leila gumar ugu horeyo leila ma aan ku helano leila Hab ko sode my love Leila ada habla ugu sito Leila gumar ugu horeyo Leila ma aan ku helano Leila Hab ko sode my love